kupea na kuamini wewe. Ai wewe, hata waseme unaniona boya na kupenda wewe. Ai wewe, mapenzi kweli haya na gafea, nitakufa na wewe. Ai wewe, sijali hata watachongea na kusikiza wewe tu. Ndomana mi kwake ujanja sirena, lakini gusa hapa ndo bala. Ujanja sirena, lakini kesi mwenzenu ndo hoi. Ujanja sirena, nimekufa nimeoza paruko zekwa. Ujanja sirena,
me high all night. Baby, give me a lot more puzzle. Bend down, down, it's alright. Back on top, it's so nice. Give me, no be shy. Wind up, baby, it's our time. When I do this, do this, do this.
You like?
Don't mind me quacking. Ujanja sina akini kusa hapa ndo bala. Ujanja sina akini kisi mwezi nuna.